akwatidde ekibiina kyenare mu bendera kuba pulezidenti era nga ye pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akalulu k'olwaleero wakukanoonyeza mu kibuga eky'Embarara wakati. Pulezidenti Museveni wakusookera mu disitulikiti y'e Wampala ng'eno gy'agenda okukuba olukungaana gaggadde olusooka ate bw'anaavaayo wakuba olukungaana olw'okubiri mu kibuga Mbarara wakati nga luno lwakugatta disitulikiti y'e Mbarara kussa ekibuga. Okunoonya akalulu mu bbendobendo lya nkole Pulezidenti Museveni yakutandika ku lunaku lwali lwa ssabbiiti ewedde olwokuna nga ono atambudde disitulikiti okuli Ntungamo, Isingiro, Kazo, Kiruhura, Buhweju, Kosayibanda. Yonna gy'ayise ebisaawe waayategekebwa enkungaana zino bibadde bikubako ne bibowoga era nga kino osaba wandiisi w'NRM Richard Todwong akitadde ku ngeri ekibiina ky'NRM gye kiteekebwamu gye kyategekebwamu nga kirina omukulembeze okuviira ddala ku byalo.
The party has candidates in all the villages of Uganda. We have 72,000 villages. The party has candidates in all the parishes of Uganda. We have 10,780 something parishes. The party has candidates in all the sub-counties. We have candidates in all the districts at national level. We have structures district by district. You must have seen every district we go to, we have a district leader for the party giving a district report. So that is the structure and the weight of our party. If you compare us to others, I don't want to speak about them, but you might find they have one person in one sub-region, one candidate in another area, they are scattered. And you cannot lead a country when you have no structure. And that is the confidence we have. In a place like this, Western Uganda, you don't see them. They are not there. The bulk of the matter is the NRM party is going to win this election heavily, and definitely we shall continue providing services to all Ugandans, including those who don't support us. We shall continue leading them. And that is what the beauty of NRM.